Dre.
Your boy Clues.
I your bad boy.
On the pit.
Call me out, boy.
Never say.
Let's go.
Nine and in a muntu. Ni mafuno chitako tuntu. Vintu ngai vizivi maoneka. Hello, we only live once. Si soni kaviluvia nyani mova. Simanzi ni mova.
Celebrate your life cause we only live once. Once ukafa, iwe nishichapwa. Jine muntu na ine ni masova. Uzani peza pakona nishinakolewa. Fiongo fa wino ama weekend. Saturday sun, chalila malwed. Bamani, tipase kona ina kreti. Bondi te pleasure kuyolo ni 048. Na chalila solete ya mukango fiana. Na pena naka dance na wakalu fiana. Yeah, it is what it is. Day pa weekend ni sipeza nili tizi.
Na ine ni muntu. Ni mafuno chitako tuntu. Vintu nga hivi zivi maone. Hello, we only live once. Si soni kaviluvia nyani mova. Simanzi ni mova.
Come here, oh boy.
I like them big girls. Hello ni makamba. Si mibisa ni kakolewa. Thick pretty nice nails. Nuka vina buino tikakolewa. Tikusowela. So baby let's coordinate. Nolo kusha na if you tape you button. Epyo ntemenu ama weekendi. Ela chibo tolo wa matikite. Na inendi ni muntu. Ni mafuno chitako tuntu. Vintu nga hivi zivi maone. Hello, we only live once. Si soni kaviluvia nyani mova.
You now working with Mr. Kuba. Your boy Cleo Shack.
Simanzi ni mova.
Nilipanza kaya magelo wana katundunga bali paulendo. Nitapa nivula poto wa vula mendo. It's bad guys in the pew pew nigga. We got class monga ndisema pew pew. Chima chili zaolo chika libofola. Wagai baduka che monga nintambo zola. Ufani kwa ziba hati mova sivatra. Tika performa uzime ndisha po vaticola. Hello, barman faka po ina roundi. Nifuna gelo wo chef noti wo ina roundi. Kes pensa pata mufaka mubizwe zwe zonga. Ti umvela mwishe wepu
na yeye. Na ni muntu. Ni mafuno chitako tuntu. Vintu nga hivi zivi maone. Hello, we only live once. Si soni kaviluvia nyani mova. Simanzi.
Yeah, let's go. Bad guys in the pub. Yo, Dre on the beat.
ZambiMusicBlog.co.
Dre na Bauku. Kes Spencer, Mr. No Doubt. Na Mr. Good Vibes. Ah, nekafupi so kanzi. Ah, ibweze pona foot.